Yo, Dodo Baya, K.A. Sedudu, Niko na Bebeku, Niko na Disney, Niko na Washington. Yeah, 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 come on, come on.
Ni chumba, wewe ni chumba, mimi ni chumba. It's a Babylon system we have broken. Mimi ni chumba, wewe ni chumba.
Nilisaliwa kusema, nilisaliwa kuimba. Mziki sasa mchafu, simanishi mziki, mziki na wasani. Ni mameneja uchafu, wasio na utakatifu. Sela zao chafu, zisizo na ubunifu. Macho yao mwi kwenye salafu. Niseme nini mimbishu na nijua. Inyote ya kupendwa na mziki na ujua. Toka kitambo.
Mimi ni chumba, wewe ni chumba, mimi ni chumba. It's a Babylon system we have broken. Mimi ni chumba, wewe ni chumba, mimi ni chumba. It's a Babylon system we have broken.
It seems a hand to say the business seems so simple, and the fools them get confused with what they see we do. Can't tell the things we do. The weak will die and the strong will survive. Can't fool around with me. Cannot fool around with the business.
Mimi ni chumba, wewe ni chumba, mimi ni chumba. It's a Babylon system we have broken. Mimi ni chumba, wewe ni chumba, mimi ni chumba.
Sete chicken up plumber, mna yomba mtu fulani. Sete figures kutu fulani, mna mtuna napotea. Mamba bado unasonga na kenge wanapotea. We, K.I.U. Sema, ongoba, chochocho na chotaka. Lakini we ni kill, mini maji takukata.
It's a bird insect.
Mimi ni chumba,
I'm gonna miss you, Jamie.
Wewe ni chumba, mimi ni chumba. It's a Babylon system we have broken. Mimi ni chumba, wewe ni chumba. Mimi ni chumba. It's a Babylon system we have broken.
Confront with them, it's a penal for deal. The whole of them Babylon, them no say them no real. First midnight, it come next just to feel. A whole test bad man on your knees, you are can heal. Jump on your tail like a crazy caterpillar. The whole of them police pretend they got me like the killer. What you know about chance bombs are since you been ya. The whole world gone crazy because them never in ya.
I know you know you'll get high. It don't matter what the fools them say. Hennessy, Bacardi, Selassie, I tease. Dirty is the system we operate with. I know you know we all get high. The operation system alone. Hennessy, Bacardi, Selassie, I tease. That is.
Mimi ni chumba, wewe ni chumba. Mimi ni chumba. It's a Babylon system we have broken. Mimi ni chumba, wewe ni chumba. Mimi ni chumba.
Yo.
It's a Babylon system we have
broken. Dudu Baya, Sedudu. Mimi ni chumba. Uwezi kusingirana nami. Uwezi kusimama nami. Mtoto mama, mtoto kuiga. Hip hop. Mnaiga, mnapakana. Hamweremishi jamii. Mnanganyania hip hop. Nilizaliwa na hip hop.
It's a bird insect.